iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka dayrta ayaa beerleyda gobolka Bay dadaal ugu jiraan siday uga faa'iidaysan lahaayeen inkastoo aysan helin roob ku filan maadaama roobku ay ku tiirsan yihiin. Beerleyda deegaanka Buusley ee duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa kuwa in muddo beerahoodii helin roob ku filan balse hadda rajadoodu tahay mid aad u sareysa. Haddaba qaar ka mid ah beerleyda Buusley ee beertay abuurka ayaa sheegay rajada ay ka qabaan dalagga ay abuureen iyo waxa uu kaga duwan yahay dalagyadii hore ee abuuri jireen kan hadda ay abuureen.
Jarta madikiin shal gaadona madi la ero lankii hoola gaba ilankii kale oo badan kale ku kooy biyahna boogada misgeed niila ama madi la kale horto birin baa la erey wal walaalkana misgaan in ku tuugo borta la maneer birin baa ku kan lakiin ku kooyo adin wal dadka siyaaso adin wal amas hub reewno ku dhan balankiiba beertaabo meelis bi ka dheri horto lahan ku boogada oo baan aragaan horto taas aan u rajeyno ilaahay niin ku gala may buuha may la erey lan ad wal ko tuugi ilaahay ma jeey ma ko tagaada wal la tuugona ilaahay leey lan la tuugi ilaahay leey may buuha dadka maanka baagay oo reewun ka ee buushita hanun iskara faadi haanga un eed un ku hungna may buuha buush hun gure managa daw irsaagna managa daw matala madila baad hata taarugu ngu hata saddon ku unu geega saddon iko roog duma dishale hai tiri hai doa wal kusugani wai wai ilahe hul kusugani may waifan wal bin aadin lukusugaw ne emmadu ilahe maje bin aad reid may kusugay iya lukusugani lu waifan geek wain gata naadu fadi hortu to taung dadku wala ala ne bushi te yo ne aamini no reid aamini un antik dong no dedan anti bush disini horna masen o wan anka bensh ya gadan abari aran ati antak nolna hobo bush walisi unu ilahe le inti nika shene ilahe inti walbon kunnoksa nai nortu abu disa saas eh maddi beerta da bari shudo lambu bush kong horayo ilahe maje ifawa koyti intoa koyti li leitan beru la krafadiya iyada eh ilahe marje beru ay tabadoy laka beru beru aranu ilahe kusok laka beru beru aranu maddi re unle yi ilaahay marjay lanki ilaahay marjay ku fudhuula ka taasade leeri madi ku fudhuula ka taasade leeri kulli ma aan in kasto kud kutooti ma ah hub dhulbaada taabat maanaha badaraakeedi sidaas ilaahay marjay noolala faylaadas uu lanko ganaasi buu meela liin ogi una ganaasi nim ihiini beero ilaahay aaminsana beero uga aaminsana hataa hoolna haday kama aaminsinin unata hoos yalla is deero ma han baliyana is deernay galeetina saanka digaan
do misgeediyu mado balkiyu mado digirtiyu mado han baliyow mado galeetiyu mado nyanya di unta ke bay losa kinder sesenta kinder unta ke bay wadah reuni
kong ari winu